Midawasi, on your Berima Demos, on your Berima Carl Shakarian, and I say Demos Shakarian, and on your Berima Carl Williams, any one of them, Sifua, where you more Benina. Mijin said, sir, on your Berimano, the Udim and him kind Cassian, Akadena, me Pese, me Canina, and Aji, Nempo, Wajimi Cassanina, Aka. If you said, Meniaji, you. Me jiri se san hiamu e chen hiamu biara makwase me hunu won hiamu biara ase a ba konye ene ayon papa ene oni ado ewo musei another thing that I've done I never could be wa amaye ene se mahia osoro anamusifo pi ene anon fofora manya kwan machia won sem na mene won akasa ebeye ene kakra atwamu ni na mitie oni abarama baptist ni a otihoi menkai ni din Evan. Na odikata hakitwe bi ebre mi a ifri migidi se ifri na ntia otiha anadui wa kwam bible krata hakitwe yi ebeye mfinhia aduo no ni wode ne ba nhia mu yase a na owuade bia bonu ebia oduefo no nko a na ebetumi akere se de tie etse kwata nenso enye kwata odie se wore papa o yarefo a otumitwa bibi etse ntini ewo ne so ha na se bibi nenso obeye se dua etse otena ho saa. Na bra oti osaa no ebi kura na wanfrɛ ne krataa no ana biribiara waama empaebɔ santene no mkonkon di manim ekɔ ne hɔ na ɔha na dwi a ne ho atɔ no na yɛda sepa ɛwɔ saa adeɛ no ho.
I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt?
There she is. Wave your hand.
Ebetumi asɔre agyina hɔ ɔno aunt no onyankopɔn nhyira wo. Mimi aba ewo ugidie kese ewo nyankopon ba no mu onhwe wo so yie enkosi bra obefrɛ wo akofie bra di ewuo yi ebehye die enwuo no meda ho asepa sɛ wo gini sɛ wo kura sakrata mfinhye pii nie na wo di aba ha na wo di aba bɛkyerɛ me anadwo yi wonim na me ka sɛ etisa abo do a ɛda nsuani ɛsane ba wo hɔ sɛ wo bɔ mɔden sɛ wo bɛyɛ biribi ama obi a.
I have also had the privilege of meeting many of these.
Afi manya kwan ni asofo bebre ehia na mani age won ayonkofa ene won ba kun ye hu. Oni abarama Carl aboni dawo se mesane aba afida se eye urade pe na ye daso e wasase isu a. Na eye mani da so se mehia mumu biara afida se se biu. Na mumu biara emfa obi enka ne ho mra oba ne berama. Sese adia ba ku bi pe na me pese me kan biribi kakra fa ho ebia ebritia wa bi ofise Dr. Reed ani de odi wa obekasa na matwa kwen nyina na dwi abedru ha wo akwansia ha nu aduonum a me adri twa sa kwen se me betie Dr. Reed na enche biara na biribi siye se me nanso Dr. Reed metwa akwansia apem se me betie no nanso biribi efri bra me baaye matwa akwansia apem aba betie de matie ebre kakra atwa awon ade a etise ye ade a honam ni moja entumi enyi nkyre won kronkron ko a na obetumi aye na mabenwu obi a ohye mi nkwa mabrabo mu ewo sa akwan yi so na nokreni ebeye mani so mi nkwa na aka nyina de na me pese me ka ene se se enyama me se wo pae me honam mu baabi a se me frɛ doctor wo bra me ho Dr. Reed ntempa me metumi anya rehyemu ewo saa barima no mu sɛ obɛpaepae ne sɛ mehia baako a ɛnsa a ɛwɔ gyidie wɔ Onyankopɔn mu ɛno na mepɛ sɛ ɛbɛyɛ me ho adwuma na sɛ yɛn mewa rehyemu sɛ ɛmma sɛ mehia bi nanso sɛ ba sɛ mehia bi a mɛpɛ sɛ ɔno anaasɛ ɔbarima bi a ɔte sɛ ɔno sɛ ɔbɛyɛ adwuma no sɛ ɛba sɛ ɔnni hɔ a ɔno anadwo biribi siɛ sɛ ana ɛnura awia mmom na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ me nwanwa yie na mɛka ne tiawa bi ɛfiri sɛ mempɛ sɛ mɛfa me nuabarima no mmerɛ ɛberɛ a ɔrebɛka sɛ yi nanso menim sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛboa me ɛwɔ me som adwuma mu me mehwɛ nnoɔma nketewa yie medeɛ ade ketewa biara wɔ nkyerɛaseɛ ma me mennye nni sɛ biribiara ɛto kristoni kwa medwene sɛ ɛyɛ onyankopɔn nhyehyɛɛ ɛfiri sɛ yesu kaa sɛ ɔbɛma adeɛ nyinaa abɔ mu ɛde aboa wɔn a ɔdɔ no. Ɛno nti megyidi sɛ adeɛ ketewa biara a ɛbɛsi ɛwɔ ahobrɛaseɛ adwuma ketewa a ɔde ama me yi mu no sɛ ɛmɛboa mo nkurɔfo yi ɛmɛboa obiara na mo nyinaa nso monyɛ mmoa ɛma me sɛdeɛ yɛreboaboa yɛn ho akɔ animuonyam mu ɛno mu no ade ketewa biara wɔ asekyerɛ ɛma me nanso na ɛɛden ma me sɛ mɛgye adie ɛno awia ɛberɛ a meyera deɛ na mebɛka ho asɛm no meka kyerɛ wo sɛ me ho nkyerɛ me saa da mabrabɔ mu na afei me yere ama metro kunkun fofuo bi bronya no mu me die dada no atete ebe mfinhia duonini na makura Houston asempa hia damu fo na ode ma me mfinhia pia atwa mu no ebra me hye asempa tre adwuma no ase no na enu nti me mani ji hu yi na me enkrata ene enkrata fa no se ye chapo ene akonya bedie akoba se e titigu na se me pe krata fa bi e wo Genesis a yisa me kohwe Deuteronomy ho ba bi ansa na me hu unim ba bi a me de hye wo tro kronkron no mu enti o ma me bi e wo bronyam no mu na enya me de se me de nwo madada no e beto nchen e ade a na mani ji hu yi pa na me ka se se me kwa ansa na Yesu aba momfa ensie mi na momfa enka me ho ensie mi na ebra ye be sori no me de beka me ho asori enu nti madwen kire ne no setie ne no sadia me taka asem kuma bi no ne wenda so se enya bususem nanso me ko oberema bi eka kire mi bridi me ji se eyo nu aberema el cricket e woni new york nhye mu bi ase na me hye oberema bi oka se o se e de e na woni saa abiadifuo yi e wo ye abra wo ye osempakani me ka se ne ye odjuma ye ni ana o kan se adwuma be na wo ye na me kan se ahotoso adwuma afei osusu se me kan se nsiachi ba wo hu enti me kan se ahotoso o kan se oh nsiachi ba be na wo ton me kan se down kwa da me kan sa me ton bi me ye wona okura eho nhyehye no mu me a na me bom odin se me kan eho asem akere afoforo me kan abarema bi a na me no ko school be bi na oton nsiachi ba na afei nsiachi ba e ya de pade nanso me ni bi enu nti oba me fie abeka se bili me pese anka beton nsiachi ba ma o kan se me ni munu abarema no ni nu abarema no na oton ma metropolitan fo o kan se ani o kan se me pese me ton nsiachi ba e ma o me kan se oh wilma me da wasi na ebia na o ha na dwi ni nu abarema no ono na o twere ensem e ma upper room no enwoma no upper room no enti no me kan se me wo ahotoso o kan se edien na me yiri hwe manim din ti se de me yanya atumni ono na me kan se enti o kan se bili na me kan se ani u me wo ahotoso na o kan se oh ma yamfum so o kan se ma anye me ti se uni sia chi ba biara na me kan se baabi me wo ahotoso na me ano ti de me kan ye no de me kan ye no o kan se edien na o kan ye no me kan se ahotoso ana o kan se eye na wo pa atresen me kan se ahotoso a enhyira wo mu yesu eye media oh osrani onyamo a ye kan hwe me ye enkwa didifo a onyankopon atome na ode ne honhom awo me na ode ne moja ahoro me ho o kan se bili wudim semani je ho de o kan se eye ade pa nenso o kan se oba eno entumi emfa wo nto damna mu nsio me kan se nenso eno na be ma me apue afri adi Minsro en ha me se de ebe ya me ko damna mu se de me firi emu afiri wahu enti me dwene se sa kwan no aso na ye nyina edwene fa enu anwumre no ebra me fa sa atro kronkron no na mi hunu de anka me dire be ya sori no na me fa atro kronkron foforo no na me kinkan afiri dada no mu na me fa foforo no ede hye me nsa ase na me tumrika ede ba ha na me bue de na me kinkan ho na me dwene se eye ha aha me gidi se eye ohutini Yohane tidu nsian yimu adwo no baako na ana enye akinkan no kra e ka kire onu abere mama o se eho ne wa na ani na me se ne hwe ho bio enso na enni ho enti me dwene ho se eye wodi krata afa foforo abehye ho krata afa mu afa ebi ni abere ma o wa ha ibai onu abere ma Stanley oba me ho osofo Stanley emom na minti de obere ma no eye ase me nanso na eya rechichire ade emom osori nante begina me ho pe ena o kan se gina pintin onua berema ebi a na onyankopon ena obe ye bibi wo hunu na enu se mi nkuan se me gine se obeka sa me ntumi hunu se onim se na o hye nkomo ana na me ne ka sa briti ya bi ansa na me begina he me wa wishim se oye enti me kan ho asem e wo masenka efa awokon ye ano ho ene de keka ho no mu na me wo kwan bi a me fa so eye saa de e fa so kokoro no ho ani se de wo wo no a na enyini na etwe awia ho odin bosu a esoso ene de keka ho na afi proya e fa ni wo ho no na wo be sane awu no bio emom na obefiri mu apue na me bom odin se me di ye e be yam fato ho afa asafo no ho at the same doctor or hey, sir, or Kosha Yarifobia, and they, your doctor Fopia, or can say, you bet to me do an ammon at a crew 19, Amako Krama, or when you walk, Unu. And so, Doctor Unima do Marin TBB at Tisa, who did not iris and you feel moon or muscle, and all the ash, Yarifo. Na saa kwa anasu, ena mebo mwadi, efa adishai, oyarefo. Se, mingu se, asafono yarea, mempese, meka machire wonse, unhia, enchi ya fufrobi, anabribi, ekuo fufrobi. Se, se, mishano yadee, se die ngomano, etireme, aminim, wahum. Na, se, mingu asafono, eti se die entobro, abemua. Mepese, mefa kwa ya, e yesu, na entobro no, efri asafono mu. Se, mingu se, boni abemua, e saa kwa anu asu. Me bo modin e di Esau ene Jacob eye emfato na afi me de ba form e wo emre yi mu na mirenko enu mu nanso se me de ba di etwa to no so a eye kresem a me de be ya sori no na me ye emfato ho enye se enyina kresem so nanso se de Yesu ka se ebeye se de oduyefo opani no ka se asafo no te bia beye e wo nda e di achi yi mu no ebeye se Laodikea awo ye odefo onifreni odejani asafo a anya no na wode ne betoto Sodom ena no ho se se ye nim se eno ne nokre se wo hye no nsu yi a abakosam mu no odi Noah ena ena edi kan na afi Sodom ena nso edi ho na sa kwankro no aso ena ne nyina nam kwankro no a na emre pi no abakosam esa ne ba bio abakosam ti sa na sa sa na kirokronkron mu bo hye dodo no etie Young fan is said, it is said, I want my two chimney sa baby what can I say? My friend me ba every misrim. Nanso, so she sends him mu ya na Jacob, ne ba of friend who free misrim no wasem and a orca. Na eno eye ne bakuma. But his ne ba or yak se yes and so of friend who free misrim and unti ewo emwaepi.
So seeing as they went along talking about that
ain't he me no show di won komo air crono. Na me nso me kire madwene e wo ho na me twen me ho efri asem kan adwa no so na me firi adi me mafra no ebra aye ko fie no na opese ogina e wo baabi na otopan no bi na wura mu na me yere kan se bile na ma ye basa na me hunu ade a menye me kan se me na me de saa tro kronkron no e ma wo me kan se odofo enya wo na wo kire ye na enya wo na wo hyehye ye o kan se amum gine hu se me na mama wo tro kronkron a mfomso wo mu me kan se eye ebia na ente sa na emofra no ba ko efa kurai na ye buebu mu ahwe da bi na ase ye nenso na ase ho pe no na eye krata afa mi mu a aka bo mu wahunu na etidu nsia no e wo fa ha na etidu nsia no nto aso no nso e wo fa ha na etidu nso no enso hyase e wo wahunu eye pepepe etisa ni nyina mu na enam se eye india krata a ni sini anim enye gundi na afam so na na me kenkan fi etidu nso bribi ara bra na esese mekin kan etidu nsia no na me susu se onyankopon adenti na oyesa sa adenti na sabre ada bribi se esi e ma tin kan no wonim because me hunu de ni nyina e kire efi se me dwene se bribi a ensi kwa na me dwene onua yi awre a kire nsem no ho e bra oba ye na obeka kire me se gina pintin obi a oyo stofo gina pintin e bia no onyankopon e ye bribi ana bribi e tisa na me dwene se ebe den ena ye atumi abasa na afi ebra meti ho no bibi ti sa prana efi suru eba me nchen se se ebia na ntiasie nim ema na me de ntiasie wo mu ema me wahunu
I remember in Luke the 4th chapter.
Ho sebra Yesu ewura hia dan a ewo Nazareth no mu. Ba bia wotete no sende na oyɛ no da se okɔ asɔrɔ dan mu. Hia dan mu homeda.
And when he
yes, I know. You know, sir, a sophomore no editor, a conquering man, and woman will boy no. Yes, you actually share, and woman will boy no more. A conno baby, Isaiah, it yet is near Barco, nor can canny dress them.
Then he handed the
affair with the traconconus and share or sophomore in them. Now, fe bra or dunning any extra nipano, not a new one in our eschano. Now, or can I say? And that day, and not dressing ye a bum. Na yenim sesa atresem a okenkan ye no eyeso nko efi se ofa ni mu a edi kan ene de atosu mienu no ne fa bi a ewo Isaiah etia de esia baako ne yi mu baako ene mienu menso okenkan ne besi ba bi a ewade honhom ewo me so se me mechichire wona wa akoma abubuo yore na me mesa wona wo yare yade na me mbuebui ani a efra na me meka awurade ani so afi na ojinai efi se die di ho no se odi ate mu obeba eno efa ne maya etosu mi no no enye ne maya edikan no na ojinai eno odani nani na oka se enna dey ena tresem yi abam sende esi yete efa na senia senia asem no ko ede ma akirekirefo ene nkrofo ana wahia ho no se otumi kan pefe akire nkrofo no se enna dey sa tresem yi abam efi se na onuni messiah no nenso na wonyi ni onuni de wasra no ama saa don no bibiara efa ne som adwuma ho no efi na wo mu eba ekyere nea na oyɛ nenso wantumi anye no ani asemuni nenso ene obetumi akasa na se nipa ebue won ani a anka obetumi ehunu eda no wo mu efi se na samre no eyɛ ne don efi se na owo ho a oyɛ de kresem nyina ene de adifo no akasa ebeyɛ ho saa da no mu no ehai no Oh, yeah, dear, no, young coupon, I shall home come at two or set a busier no pepe. A yard, young cry, and I won't. Now, as I say, oh, no, tempara, say, dear, oh, no, listen to a jumano, mezzano, and eno. As I say, Uncle Woman, if it's all can say, Cressum, Abum, I think of today, Jenny and Neho, and no, she said, dear, not a tear bra, or so for no, at the assembly, a man, no, now, I can cast some, no, send it to share or so na akinka nsɛmɔ a edi akyire ɔ masɛm kan mu a na me wɔ ɛne trɛ sɛmɔ a na matrato ɛyɛ ɔho tini luka etidu nsɔ wi mu aduasa baabi a yesu ɛka daa yɛ ɔmu ɛho asɛm ɔdefoɔ na ɔde ekia mmrɛ nanso wapro ɛwɔ amanyɔsɛm mu amanyɔsɛm a ɛwɔ asafo no mu apro sɛdeɛ ɛbɛtumi biara na afei ɔka sɛ Sadie eye ewo lot enda no mu no saranso ene ebeye ewo awiye bra eba no mu
notice what he said there
shenanso de oka wo ho no woda wobeda onipa ba no agi no hwe ena wobeda onipa ba no agi no bepese metwe madwene si so hwe obai ewodi miensamu obai so onipa ba na oyo odifo na saa ɛna ɔyɛɛyɛ ɔda ne som adwuma no adi sɛ odiifoɔ yɛn nyinaa nim saa yɛn mu biara nim saa wɔanka da sɛ ɔyɛ onyankopɔn ba ɔkaa sɛ ɔyɛ onipa ba seesei ɛnɛ ɔyɛ onyankopɔn ba no a wasane aba na seesei deɛ ɔwɔ ɔhom kronkron tebea mu onipa a wɔnhu no no nanso onyankopɔn nyankopɔn ba no mfie apem ahenniɛ mu no ɔbɛtena n'agya ahenwa so ɛhɔ ɛna ɔbɛyɛ david ba no odiikan ɔda ne ho adi sɛ onipa ba odiifoɔ no saa berɛ yi ɛwɔ asafo mmura no mu sɛ onipa ba anaasɛ nyankopɔn ba na mmerɛ a aka no sɛ david ba ɔba abodin mmiɛnsa mu nanso sɛ wohwɛ ha nso a ɔkaa sɛ asafo mmerɛ no awieeɛ no na asɛe ara akɔsi sɛ wɔbɛda no adi bio sɛ onipa ba no berɛ a onipa ba ɛbɛyi ne ho adie no sɛdeɛ nora deɛ siiɛ no na ɛyɛ ne kwan so pɛpɛɛpɛ na mewɔ anidasoɔ sɛ moma mo ani mpa so yɛnya onyankopɔn ba no ho adiyie no nanso bɔhyɛ a yɛtwa to a wɔhyɛ abraham ansana wonya a ɔba no anaa wɔrewo abɔfra no deɛ na wahyɛ ne ho bɔ no ansana bɔhyɛ ba no epueeɛ no onyankopɔn yi ne ho adi wɔ sodom hɔ sɛ odiifoɔ a ɔyɛ nnipa ɛwɔ honam mu onyankopɔn ɔyɛ elohim sɛdeɛ metee sɛ obi ka ho asɛm ɛberɛ bi no ɔno ɛna onyameyɛ ma yɛ nyinaa ɛwɔ ne mu ɔno ne onyameyɛ ma yɛ no nyinaa elohim mu ɛna nyameyɛ ma yɛ no nyinaa teɛ nipadua mu na yɛhunu sɛ ɛberɛ a lot hunu berɛ a abraham ɛhunu no sɛ ɔreba no ɔkaa sɛ mawurade na ɔyɛ miɛnsa na sodom hɔ no lot ɛhunu baanu ɛna ɔkaa sɛ me wuranom na ɔni adi yie enti afei hwɛ deɛ ɛsi wɔ ha berɛ a ɔbaeɛ no sɛdeɛ ɔdaa ne ho adie yɛrentumi merentumi nka yei ɛberɛ a megyina ma namɔ nso yi woahu onuabarima no ɛhyɛ nkɔm ɛberɛ a ɔkaa deɛ ɔka kyerɛ me no ɛnɛ dɛi hwɛ deɛ ɔyɛeɛ ɛberɛ a ɔkenka ne kyerɛsɛm no wieeɛ no nna a onipa ba no ɛnyɛ onipa ɛnyɛ ɔdasani bi onipa ba no ɛbɛyi ne ho adi ɛwɔ ne nkurɔfoɔ mu abio ɛnɛ dɛi bɔhyɛ yi a ɛfa dɔn a yɛte mu yi ho ahyɛ ma ɛwɔ yɛn nyinaa anim O danin anin tem ehwe asafo no se na oyɛ edu ana adumie nu ana nipa dodo bia ana wo ho no obi nnim oyɛ se de oyɛ ade akro no ara a oyɛ wo Sodom
enedei
ana wada saa trese ni adi ewo mo anim wa ma na yɛ no kure ewo mo anim ene minu abarema onu aba ana musifo asofo yeye biara ewo ha nyankopon ma ene se na yɛ si aben ne maye. Se you won't say someone or share home bonwa, and sana uja etogu sodom so as she no one. Nasa wadi and na etu and no one. Na you won't such lessem e dani wwa di ewa nimwa. And ye na say no nyankopon bana and maye esi abenafa. And ye send at first them one who ye no abenafa, said ye or nam Abraham su ye no, a de ma asafono so, a one in sesso swa, na o ye bwasha ma asafono. Afe, ya won't say. Abraham honamu abano said ye wodi nkubuo no nanso Abraham adehyeba no a wonam gidie so ye bwohye asem no afei oda no adi ewa asase so ene ye wo awie bre no mu minu abarema nua maanom ye du awie no na ye nim fato ho foforo biara esese me de kresem eya mfato ho pii efise me nwumanim anko kan pii se meyi ensam ana enoma pii adi meta ema mfato ho nanso se me hunu nwoma wo sunsun mu a se me hunu me nsada na me hunu ni sunsun mu a minim se me won satia enum na saa kwan no aso ena esese wo hwe kresem mfato ho a ewa pam dada no mu edi ana eye edi kan yi ye sunsun na yesu kan se Sodom eya ye bre mu sunsun. Na kresem kro no a wo hye ho bo e ma Sodom no kresem kro no a na e ko so e wo Sodom de Yesu kan se e besane ada ne ho adi bio e wo dai mu no ene adadi e wo ye nyina anim nyankopon nyira mo ma wani mpa so na se ma ho mo ha afeda sese a e bra wo be furu sika kokko atwede no me wani da so se me hia mo wo soro ho nyankopon nyira mo.
Amen.
that sound about it? Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming soon. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Eja yere se de tresem no tie no yere hu se e daadi e wo yanim ensenchene ne mfato ho a etwato no Yesu Kristo ensem e kire se ye ti sa se de na etie e wo Sodom no ye hu se wiase e wo ne tibia no hu sa asafo no e wo ne tibia no ye hu won won a we yi won no se wo refre won afi sori sori dia mu nkwa no a e wo sa bia e ho no e fi ho afa aba no suban. We pray, Father, that we can be in the midst of the midst of the
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted. And,
yes, just heard just now.
Oh,
yeah,
just
here.
No, they're in Los Angeles.
Oh, quaint, and yes, she moan, young coupon. Oh, Babiara, as I saw, yes, sir. Now I'm a young coupon. No, my Cassidia, you knew, sir, a cosso, a war, my home brass, yes, so my dumamuno. If this is you are on my trophos, and now Ubine make us our homaso, and no, my Cassia, is he? Mama Yenina, Prince, sir, when young coupon besa one up, why are you in Aya there?
Your heavenly Father, we bring them into your presence by prayer. We know that one night they were in the apostles. They were shut off from all activity of them within the church.
Even if it was going to be made the next day,
down at John Mark's house,
that
right in those
inner
sanctuary, there came that same
God
that followed the
children
of Israel,
children of Israel followed the children of Israel. Eba adan mu ho enam sa mpa ebo nhia mu nti na ebue epon biara na osomafo mu pia bo ntini bio se onko chirechire e wo fa ho die mu eti ase se sa asofo yi asempa trenkrofo yi wachichire won sese mpo a won watoru mu mpo a ewrade oti se de wo tie nura ene ene da pim tie yempa egba anaju o onyankopon wo ka se se mo bo mpa ya muni ni se monsa kan de mu bisa ye no. Na ode be mamu ewrade yegidi na ebo mpa ye wo Yesu din mu se wo be sa won yade ewrade ama wani mu onyam yakasa yebisa afi ma enye ho amen nyankopo nshira o Jerry oni no age adi.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I'd just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright and the International Brothers, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorpe from Seattle, Charles Colonel Young, Annie Christopherson, Turlock, Jasper Emler, I can name you, from Hawaii and Isles. My, how he blessed our souls through the other day. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett, and Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. And one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary of Treasury. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonner from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Howard. He's a very handsome fellow. And he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years.
About 15 years later.
15 years.
Thank you.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakarian, though. We ever want to...
You better say yes, you. Ewa asase so. Yebe yese ono. Wo enkwa kwemtio nyina mu. E free asase so ko enyonyam mu. Die mi bisa nyina ne se. May I say or no? Mumaya mumpae.
Heavenly Father.
Osreja, itumi hu anaje se ujina fasio no hu bio. Na wo hwe nipa no se wo ba. Na odi biribi ebeto onyankopon futuo mu. Na ohunu oba akunafuo yi se odi sika ketua bi eba. Mpeso akakra bi a eyentutusu odi. Ebi a owo mofra bi e ofie. Nanso na nani gye ahenni no ho. Chinye biara ni ho se saade yi bi asi bio anaje. Nipa pii ɛna odi bia bɛtum a ɛyɛ deɛ wɔwɔ nyinaa sese a wɔ afɔrebɔ yi mu. Ɛfiri sɛ ɔde asi yɛ anim sɛ ɛho hia na yɛn akoma nso wom agya. Madene ho mprɛ pii sɛ ebia anka me nana megyina hɔ a ɛyɛ me ɛna mehwɛ ɔbɔ akunafoɔ yi a anka mɛtu mmirika akɔ ne nkyɛn na maka sɛ manyɛ saa onuabaa
yɛnhia. Nanso ebia na ebeya mfunsuo wanka nche ne se onye saa ujina hohwe no mane ye ifise na wonim efiri na komam wo de eso akatua be ma no aja nim se wonim akoma biara anadwo edibiri bi atumu no ensusuye ene de ejina homa eya ahenie no ntra erade se adwuma ye a ye ni ji ho ekwanwa maso so ene ayonko fa ye erade ayewo wiase nsori nsori nyinaa mu ye wate nkase ye ye nkrofobia ye nya akwanya se ye wo ha anadwo ewo nyankopon enim ye nya asem kesiesie ye a eba ye nche mu atenka na eda adi de kire se onyankopon wo ye ntem. Nyankopon, ma obiara a wɔ ha deɛ ehia no, ɛbɔ mpa yɛ seesei sɛ wobɛhyira afɔdeɛ yi so ama ayɛ dwumadie nti a woyiiyɛ. Yɛbisa yei wɔ Yesu din mu. Amen. Nyankopon nhyira mo.